Balule mbalule
zili mbali.
King Nacho the mbalule mbali.
Guru.
Nyama da Steve-o.
Listen. Let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siva ona they watch. Still eko punzi la boss. Yes of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juvachewa nduwene, simuka mbisana. Bati watamba mastatasi, hii ni type ya mene. Instagram move yako mudale, liko dangerous. Ima screenshot itumele. Na mashare, share ni sekasi ama jealousy. Zauna za sekasi, out deliver. Nga weke thiki anga ina pregnant. I'm clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December. Zi yes, protect us. Ino ni legacy, help my jobless homies. Upeza vacancy, no namwe magaizo satu. Mvela nyansi mani li mdoti chiwe na magazi. Mfuitu na taivofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain iwa poka wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends. For sexy vala glove. Do things quietly. Pukuta makrams ya keke kumbovu.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vuto lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka, goma, rinda maza, pide ndibozi, tinda dalamba. Mbuno imozi, zilo wazara ziwiri, ndibo safunsa, nadia pula mbali. Mbuno imozi, zilo wazara ziwiri, ndibo, mbale masuka. Zimasule, 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 zimasule,
zimasule.
Kamba chakumtima chichoke. Zimasule, zimasule,
zimasule.
Kamba chaku mtima chichoke.
Never call your ex. Utiesa lilomba ma ex. So irojo ni munda wakali inga kulimisemu malex. Prepare yourself for opportunities. Ikabuelo sakamba sexy. Watch your spiritual life. Mufamili ndiye mubadwila ma snakes. Empowerment ni skamu. Yuvaleko zanghala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapa mulo mongali pubamu. Tonsi tili na ma pressure. Facebook success is a sham. Pambili bambili banghala angili. Nga you are happily growing a family. Saying you are luckily doing it kawili. Bebe siva end around nga buwalili. Award ni atano na quality. I'm an unsung hero imu makiti. Visit my castle for clarity. Title ya guru mo game ili valid. You era to compare me na new era. Kunid ya suge ya papiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can bed a new icon of buying things you're selling to.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vuto lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka. Koma rinda maza pide ndibozi tinda dalamba. Kuno imozi zilo wazara ziwiri ndibo. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Kuno imozi zilo wazara ziwiri ndibo. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule,
zimasule.
Kamba chaku mtima chichoke. Zimasule, zimasule,
zimasule.
Kamba chaku mtima chichoke.
Kimachi.
Exclusive to ZLouder.com
Records.